www.atukulu.com.
Oops on the board.
Fedu makala manda koma songawa kuri satana sakti bezaka wuna tanzi akuti konesa njipatala mopanda manyazi tiga malila iye ama sangala
Matipatsa mai woti titolapa kumango chimwanzo mwiti masanga kumatika pesa vuto timafuna inu baba timafuna muaendeleko onse handende alibe chilimbikizo abuso antendere timafuna muaendeleso uso anaja tichulukane kati chenga mumwe muna nene la Chikena Antu mutsi patala Akufuna machilito Ndendi kubempa Kaji wiliso Ndimafuna tanja lanula machiliso Mbuye ndi kubempa Ineo ndi kubempa Ndendele ni baba Ndikutse ni baba
Atukulu.com.